it's a shotgun, chali. A ninja mafia, massa viega.
Limix, a falisi.
Poison.
Aligo bote,
aliko.
It's love and love, baby.
Me and you, kima kondo no panda milandu. When he say I do, they will say feel so kaba one two. Iwe, uwa siye haleke, sama funda sintu sa tuziteke. Pali, asiwa olo atiseke, ifendi masigo watu na 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 na.
Olu danda ulachan, akuna miza sochan. Ninaona kuna bwera fitiwa, ama boza majera siwa. Asiye anene, haleke anene, sama boza anene, Iwe nine ni banda bas.
You are nene and ain't no someone veil a fancy. You ain't gone to whining until you now in can. If em we lala in our mazi mesa. Zoti tima mfana sama mfesa mesa. Ndiwe weka mesa. Uma wazi pula kwindea zip chentima. Tika malumana ndikujana kwa mausa vula zana. Tizi ambana suzada la cholinga tingosoa na hii. Azango vakuliana mesa.
Asi ya nene, afase njitwa kambilane. Sinzizi zata ululane. Apekesi kumasabilizane.
Asi ye. Them now willing, we just too far. I see, yeah. Yeah, much we just clean fit that. Oludanda ulachan, akuna miza sochan. Ninaona kuna bwera fitiwa, ama boza majera siwa. I see, anene, aleke anene, zama boza anene, ah. Iwe nine ni banja bas.
Wanga ndiwe, nafela iwe. Kukonja paka na kale dale iwe. Akapa sule, asama lide. Chikondi chatu sukutiti na tola ife. Atakwa, jakada. Akalimbana ni mwana kasi wa dada. Satana, takana. Feti satama na mlingi wa mwaba.
Amba bwera kundena. Ati sabato yako yotioka tioka he. Anzanga kuseka. Ati mufu yako ya peka peka. Koma, sasi wa chikondi timafa kukoma. Zoma timapanga kurumu tika koma. Utasamila chifuwa ukuja Roma. Mana suzi wala. Kolu danda ulachan. Akuna miza sochan. Ninaona kuna bwera fitiwa. Ama boza majera siwa. Asie anene. Aleke anene. Zama boza anene, ah. Iwe nine ni banda bas, ah. Olu danda ulachan, akuna miza sochan, ah. Ninaona kuna bwera fitiwa, ama boza majera siwa. Asie anene, aleke anene. Zama boza anene, ah. Iwe nine ni banda bas.